ngesikhathi usabuka uhambo lwempilo siluhambile kwaze kwafika la. Akube kukufundiseni ngenani oyilo kulo mhlaba. Ngesikhathi usayikala inani lakho, uma uyiqhathanisa nabaseduze kwakho, ufika kusiphi isiphetho? Angikube ngelela ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibani uPhethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Two Words. Ngobunye ubusuku ngaziphi isikhathi nabafundi baseBible College. Saba nesifundo. I-assignment yabo kwabe kukubuka impilo yomuntu thizeni, umuntu abamaziyo obukeka eneyinkinga zangempela empilweni yakhe. Base bayeza bazokhuluma ngalezo nkinga esifundweni sethu. Kwakunokwesabela nokuqaphela ngesikhathi umfundi ngamunye saxoxa ngomngani wakhe kumbe ilunga lomndeni. Kwakude kubuyela embangeleni eyodwa ugidagida ndawonye kulo muntu. Wonke umuntu ngamunye sasixoxa ngaye wayenomuzwa okuyibona engelutho ngamunye. Kwangithinta kakhulu lokho nanxa mhlawumbe kwangamele. Ngoba nakhu siphila kulo mhlaba la khona mina nawe sifunza ukuthi umhlaba uzungeza kube rotate around us. Kuhlale njalo kungokujabulisa unumber one. Kothola ukuthi ngakwesinye isandla siphonswe emabibini uma nje sike sayithola silingana nabantu abaphumelelayo. Kothola ukuthi ngakwesinye isandla siphonswe emabibini uma nje sike sangazithola silingana nabantu abaphumelelayo esinabo emqondweni wethu uma singafani ngokucabanga kohlobo lwempumelelo kwabo. Sivese emva kwalokho singene ekushwabaneni nasekudidekeni komuzwa okuzizwa singelutho empilweni. Ngakho sihlobo, ngakube lithini ngempela inani lakho? Koba seGalatia 2 verse 20. Akuse yimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engiphilayo kalokho enyameni, ngikuphila ngokukholwa. Okukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yayinikela ngenxa yami. Sihlobo sami, uyinani lalokho uNkulunkulu ayekulungele ukukhokhela khona. Okuyintengo enkulu kakhulu esingasoze safika ekupheleleni kokuyicabanga ngokuphelele owakhishelwa yona. Intengo ayikhokha kwakuyimpilo indodana yakhe. Lokho okwenza ube yinani elingenakukaleka ngobukhulu phecelezi priceless. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola ngeWhatsApp okwakho ukuthi usithinte kunombolo ethi WhatsApp ethi 067-706-0077. Ake ngiphinde. 067-706-0077. Kungenjalo, ungena kuwebsite yethu ethi www.freshzulu.co.za.